Njagala tutambule bwe tuti mu maaso tovuga rivasi mpaka mu chachi ndi mundu kisazi kimu bwe kiti nze wote birikyuka ne bwe ndiba nina zikalina windi n'ekiseera kirituka n'enyonyi tuzibuusa we fly away tulambule bbanga gwalina omuliro soso fire fire ebyange twali byabalalagana Ndi mundu kisazi kimu bwe kiti